yamde joy witere ke mintaji chapande tati kibaruji modo e fulfilde dande studio kalango min Omar Hama do masinaje den godi isalawali ender ko kibaruji medeni en kala e wiide gallure nyamei hadi yaadu en burtaki ko parti biyetedo CRDN zamani annino wadde hande subano on nanan ko horeje parti o hali do majum nanni bien ko e dabbaji kewdi kambe woni ko bibbe bobbe jogibe kaborde ngari dilli didde mun le wura bonkoro region tilaberi min gartana on do mum noy kebal wadirta to birigo liddi do enda delni jer kawon ko yewter meden pidino hantirta hande yaade to directeur kawjido filla sarwusi kawjido tamir kori jamhirta mo yerno kalirno den parti biyeteda CRDN zamani aninobe wadde burtaki e yaadu hande en subana o ello altine bitido woni ko maire mawdo gallure on hadi dum dum do biyen sababu burtaki e nimbe parti kan woni rafke jorande nago tawado der regionji Niger goddi lawali mato mamman nasirum horeje parti o nani ko famine Moktar Hamad e challal do match
min kolla himbe ko min jabay no filla dena ko himbe are mu en wona no hawjore do enden leydi Niger jawdi dundi watta duubi majjun sappo duuni sogeji leyda yasin no tawa der leydi meden min kolla rafi jokkade amin har ko darta filla joddinol orde sogeji takuba e barkan do enden leydi Niger miden yama duuni ko watta mosola tiada o enden hebo do enden nangabe do labi politique jofi ko dum hadimin wadude yadu semin gadi derol kesol gon gam wadoyde yadu metta berne gon alal garo o enden min yami ko watta sugabe ummatore tato barabe to enden tera gonga on enden wurtini min bi ko min jabata jande sukabe wadobe ujunaji la soytato e ko deki jande mu en wartire bolum itane hikkade enden
de la region de Tilaberi
nanni nimbe jogibe kaborde be anda ka fumoy en non warbe ko watto do moteje sappo ngadi hippitere le wuro bonkoro kiloji mudu e gallure to en dan Tilaberi yeruno horeje sudu radio region on famminere be dundi lidi e ko e dabbaji kewdi wodi du o hali e wiide guykaji dabbaji satu fu kambe huljingol nimbe kamoni ko no adale no kurande nani ko famil Suman Amadou Challalol
o altinaire witinde endan wonno ko himbe godon ngar le wuro tengo bonkoro wurno latingo hakkunbe Tilaberi wa kilo jeddi sa hojar sa kwar du wadan kilo jeddi yadi jenay don wonno to himbe godon ngar nati dilidi e dabbaji fuko tawa don endan nayi be e bali nyalon fede don ko be ngar don wakati be ngaron don endan be arta kinani mo be potti fu be teta telephone mudum sen joggi se walalo be boddo dum be bitto sembe dabbaji du fu neddo goto won ko jeydu kanon ko heddi ni kono ko bibbe wuroobe non himbe wurgo min nanay wiabe dilli kay sen tawe goto ko hebi dilli kanon won le nokkuji amin de han ko duudi e wuroodi fu dilli jodi beedu walta wuroji mu en jamma sey de weti ko warta wodi yite do hubata den jamma ayawal kelangu e egese en donka himbe mudu en dillu non feri lay ayawal kay joni wadi labe didi e be ngarabe ko e dabal mi e dilli da
nder lawol gadol batu nyalande ittanande leyde adunaru gam hakkeji rewbe jeetati lewru mars o mbi en ano fedde do fi sariyaji sigila ke tewteru ko lawal nayabal tewtande rewbe nder majum goje maimuna gazibo do endan kitoto do cigilido ndu tewteru miccintini gollal fedde jinganore hakkeji rewbe do enda der Niger le nokkuje to woldeji tawa
les questions de viol
filla yanugol gongol no wade der nokkuje di gala de nako ko kabbini be gatta no huune ko sentini ko himbe kulta halugo denni deni dabareji lobbi no gida ko renata himbe na tabbintinde laabi de nako himbe fudo farbangira rewbe den nokkuje di gala de nako no handi himbe gadane tindinoje hollugo himbe hakkeji mu'en hana hokkugo sembe do fi de nako tan handen himbe pami hana gan wi'a himbe gara dena watta e jana do mabbe dum wadi ONG chronique juridique no wonno durwida filla sentine de himbe gattata
contre les sujets tabous
ton difa bako chalare rafi kecharan denagu no tawa ardibe awzu region on no ken hano kondarta fila yadu yeso arzuko on kampe jonde nimpe. To mawdo sudu savara region on feiko chalare rafi kecharan denagu on hon ibengati gike. Dalla koroji naniko famin bandi min maman ada e Usman Abubakar tawa beton e jangal difa. Ille ngari ki amin chatale de min kepi gawdande region amin difa no kure non tawdande rafi kecharande nago gollal amin du hakilade e hunde fu ko jewta golleji harto yadu yeso region amin on nderto min goni hebude yadu yeso hautade e mballobe do fille nyebdiji arzuko e jonde nimbe der region on yadu yeso heptako sehana kecharande nago tawa kankin woni hunde arande burnde sulu dem Allah yettama denagu miden don njita dun hese hese sabe Allah e bawde ko ardibe hawzu mawbe ngoni no ngada wartirta jonda jam portal e denagu der region Nanimbi en batu joda kale maudo korewbe watama do nder nyamei yade to sarusi kawjido fila devga le Niger gambati ala nyalande itanande leidi adunaru do fi hakkeji rewbe e halde chadale gonde no paddi yadu yeso rewbe mawdo nations unies do filla hakkeji bibbe adamabe bi'etedo do enda Omer Kabiu Kalame nani ko famin Ali Tajidir Ahmed
la femme
Debbo kanyum woni sembe yaadu yeso e battene leydi Niger noto ko dum tabintine wonno gofu rewbe yofene haala se neddo accaaka haali to famataake ko wonto mudum ko fedele duniyete nations unies way dowtu debbe ndedo nyalande lawol non ko hokkoto mo hen fu e meden kanyu e leydi duniyaru fu durwana yoltugol hakkeji rewbe enda nonno du uytude burdinol ko wonno wadde hakkune ngoru e dew nde nyalande duniyaru de rewbe no jea e nyalade chapande jeetati jeddi Fed Nations Unies de andan
ou introduite par l'ONU
dental syndicaji hojobe are tawado le syndicaji joyi ndesi talkuru murtar ko balde joyi nangude sappo e joyi leru mars garon der leddi Niger funo fati dum do sababu murtar mabbe de kan woni rafi do tanade adiji ko ministere hawjije filla kojola nimbe na yara hojidi hakkunde mu e syndicatin kettine nane ko Gerard Delan secrétaire général hojobe are famini Moktar Hamadou
si aujourd'hui le ministre
deni hande ministère de min golde ditta kaldal natay hakkune amin sadar man wodi kanu do hebani mosola der sadar magi dimin godi no tawa rafi do tanade labi seri aji difi ko dol are ko fettira tata bere fu do tanaka didabel rafi do tanade labi seri aji di leydi joddini hautade leydi Niger do fi ko dol are e yaabugol hakkeji jinganobe pelle amin di misali jadira be amin paddabe ko hujja gum fon wala gon hokku gumin fama to ko e paddana minon gatti gokka ko gidal no natan hakkuna minister on e pelle amin
bien sûr les syndicats concernés
channel arnim e nyamri e koyirnda kenga woni ko dum fudda to endal le departement mo belle yara to Ahmadou bien jibbo o préfet Hamidou jibbo préfet mo belle yara bien o holli e vide ko watto anatonuje chapande jeegom nyamri kam dum woni ko watta do inde bibbe wuro e sonnede le commune Tagazar der nokkuje joyi nani ko famini Saidi Abdou Winditan
aranga be haran wo mata kan
yi da hika fa ne andi sey munyal do fi ngure on enda dum wadi ko gomnati wadi nyamri so tirde himbe do ko yaafi der majju min kebi gauri e kamanaaje kany en bayeri yel henno futtonuji nogay min jeedu min battine en total kabe waabe hedde dum soda e terde ko ite tial dum enda wonana buudi chapande jeego e joyi jomnde nidi soda sey wara talkur mudum mawdo baade heba tabintine do woni no wonde koreji mudum koreji faame dimma foton non won ko jomum wodi sotire e tarde endan tati mum faya de sappo mum jon o ko himbe hani faam won kambe talkabe do inde mabbe dum wadda wana do inde lumobe denna senini accide lumobe soda ka e yar kase sonnirabe do ko titi sanu
amay gander ni sey dela modela kar
commune Kirozerin jiya kenande région Agadez be du no tawda e julirde dina almasifu ko wite mission catholique be du kebi wadanede l'école yerno kire Eric Bayi mawdo nde nokku haliri o wi chadale ko be tawda kan woni Rafi Mbowka tawado hakkune mabbe bibbe wuro kanjum e wartude gotel Ahmed Felan won ko yewtide makko.
Notre activité c'est
golle amin de min gatta ka en goni yottinde hala Allah e jama'are leydi Niger do enda miden gada du golle loktora ku gan nyawtude himbe miden yiba jangirde tukabe no jangini der golle amin de ni sadorna hepata miden tawra misali sadorna har ko darte jeyabe lede yasin warabe no gollide ha amin do himbe be du ni fa handen golle mabbe yottidani be gam be bawa hausankore sai to be ekkitide nyamduji amin emin nyamata didu no pero diri tawteli do andan leydi Niger himbe ne nyama amma ko gollande tukkube almasihu waddimin min durwon ko watta golle de andan fu gasa dundu sabi ko miden ekkito hausam kore de gan ide walliramin do labi golli didde bibbe leydi Niger
pour bien mener notre mission qui nous a été confiée.
Sai ngarten e yewtere meden pindinal lawol lamu do filla mbirdi liqido enda der leydi meden Niger tamintina kena jeetati lewru mars dubu junay didi e nogay e go yaadu to suudu sawara deputebe dum duna lawol lobbon non e hokkude no nimbe kebirta birde liqi yeruno kononel Abdou Ibrahim ardido Sarous kawjido filla birol nambi en tamiru der ministère hawjinde filla jaay e ladde famminir Mokhtar Hamadou ko firta e dengal fulfulde
pour faire de la cote ko neddo mara liqi haani andano iri liqi di hidi marude andadu ni fa handen de ummake sonnoide di to yara sonno wadi andadu no nyibiram to maroyta di ton anda ko liqi di enda nyama mauna fa uttida e kadan du ni fa handen no wattire nadi diyam majji
diyam pompi no wawi golli rede le nokkuto liqi di biirete dom
l'eau de robinet
diyam pompi dan wadanta maro liqi gan idan wodi safari gadojan dan kanja woni diyam forage
no liqi biiretedi din wawiri suborede
ya du poisson
no wodi liqi gom gan keginaki maunata idi pamdi no marirda di fu ada nyamna ibawa maunude denne ko hida kan woni tawe himbe nyenyube kebake der tonninol heba liqi maro tedi din enda maro fu sai yaha to mabbe sodo wadda mara irma jundu ko wado non
tout ça c'est faisable
liqi biiradi din no hen nyaminirte
c'est pas n'importe quel
ana ko neddo hebi fu nyamnirta lingu undu waddata ko marobe gom ko kebi fu codata ceda mabbe bata liqi mabbe du maunata na boya den ko mauna dumo na burodi jordo tan watta lingu mauna uttida ko lingu nyama mauna uttida kan woni chondi liqi kuli bicce e vitamin dum hawro dirte nyamne fodde lebbi majji no wodi du ni fa handen fodde no gabbe idi nyamnirte din andan hani futti no wodi gabbo gado ko 5 mm jenay
jusqu'à 9 mm
le wakati o liqi di mbawi birede
la période de
wakati guleki wodi misali cedu delingu yawi maunudi uttida der wakati odu no wodi ko neddo hani nyamniradi idaka du wi'e himbe no gara do gaide nyibale to di gonay di mariton idaka kaden diyam majji irte na uite na beedi ga irdu he bandum fu no diwnadi haladi di daro durude no wodi
sachi la stressé
lebi foti di gatto ko di mauna
ça dépend
lingu fu no maunirtano ir lingu fudu no wodi keddi mangum misali der liqi gori din andan ka en jawi mangum dedi mauni fudu di buran debbi bohe de durake no wodiri lebbi jeegom keji to nay majji eta fu gadan kilo nondu fahan lahu de ni marake no wodiri lebbi jeegom gotu wadan kilo na bado kilo
avoir de poisson de 800 à 1 kilo
do woni to kibaruji mede dengal fulfulde tili joni wala fu ko mbawden wiide sana do balla garay la to sa mede e lawali isa keddo do masinaji mbi an seketino don hawa usman gaddo dengal hausan kore kibaruji noni kirten to jamhirti
Diva do Radio Alternative
Lamba chapan ejena toppere inay FM Zender
do Radio Gaskia Lamba chapan ejetati ejena toppere ejoy FM
Mara ido Radio Sarawnia
Lamba hemre edidi toppere ego FM Kyota
do Bonfere Fuma Lamba chapan ejena FM
Studio Kalangu